It's all about love. Nyan is there. Boosie, my Django. Let's go.
It's you. Oh, yeah. Visang of me fan yung pakan yung doke yung pani. Si pati kanin pakam tani sonikani. Oh, yeah. And it's true. Oh, yeah. Stressing dos me fan yung pakan na vutam yani. Mana ma pezi vietu yame kosa mani. Oh, yeah.
Yo, ngeweka wapi sura yangu. Sina chama na kwenda wapi na kura yangu. Yuko wapi ashura wangu. Kabeba vilago vyote na kaptula yangu. Kanechia vugu vugu vurugu na tabu. Marafiki wote ndugu maneno tarabu. Stare zangu ni majani machangu na klabu. Kula barabarani kokote na weka ubavu. Mazenye chip kumbe tena pumbavu. Anagawa kama pipi anagongo kwa chipsi kavu. Mapenzenye fitu ya shindi hata kubawa. Waulize liofanya pipi walolo kwenda kwa babu.
It's you, oh yeah. Visand of me fan yung paka nyondoke nyumbani. Si pati kanin paka mtani sonikani. Oh, oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stressing dos me fan yung paka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true. Mama. Visand of me fan yung paka nyondoke nyumbani. Si pati kanin paka mtani sonikani. Oh, oh yeah, and it's true. True. Yeah, stressing dos mifanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani.
Tumaitaji maombi na misa, oh yeah. Mana mapenzi anantikisa, oh yeah. Kuchitiana na potofu fikra, oh yeah. Na tulianza changu kiwa bikra, oh yeah.
Na kinacho ni detisha ni hiyo rangi yako melanin. Vipinza kudumia sina kibunda Benjamin. Vitendo vina shiria ya kuwa sijependwa mimi. Na ukuwana nankandie tikuwa nimependa nini. Cause you're my baby and I'll fight for your love. Japo moyo unanikos na pata scar for your love. Kidogo tunachopata tuna share for the love. Mata mademu na wakata nikichupa sio love.
It's you, oh yeah. Visand of me fanya mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka mtani sonikani. Oh, oh yeah, and it's true. Oh yeah. Stressing dos me fanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah, and it's true. Mama. Visand of me fanya mpaka nyondoke nyumbani. Si pati kani mpaka mtani sonikani. Oh, oh yeah, and it's true. True. Yeah, stressing dos mifanya mpaka navuta mjani. Mana mapenzi yetu ya mekosa mani. Oh yeah.